Zimbabwe na ipesa sherete. Kumbula ni usefanya na jituku we. Hapeti Zimbabwe na ipesa sherete. Hapeva na joni wariba na inanga sherete. Zimbabwe na ipesa sherete. Jeni wariba na inanga sherete. Asine ni buchilo. Sabu kuma jeni wariba na inanga sherete.
Leo badrela goloi anga kona leo pecha pecha rigolodro anga kona leo beja musal asena gevo pilo anga kona leo badrela ndoyaga anga kona leo pecha pecha rigolodro anga kona ludi asila asena gevo pilo. Zami le one, Gaza magari two, Gaza magari three. How we how looking? I said na gibu pilo, garibu pilo bona bonya gachelete. Zami le one, Gaza magari two, Gaza magari three. How we how looking? Said na gibu pilo. Garibu pilo bona bonya gachelete.
Papa chete hure. Papa chete hure. Machoni se hure. Machoni se hure. Baumosha hure. Baumosha hure. Hai azrine ni mushiba. Papa chete hure. Papa chete hure. Machoni se hure. Machoni se hure. Baumosha hure.
Kona leo badrela goloi anga kona leo pecha pecha rigolodro anga kona leo beja musal asena gevo pilo anga kona leo badrela ndoyaga anga kona leo pecha pecha rigolodro anga kona ludi asila. I said, I give up, love.